Anajifanya kaolewa kidole pete kavaa, kumbe ni dangala ba. Tena na watoto saba, ila mpaka sasa anasingizia ajaza. Mbinguni nimeshafika hadi nyota nikashika, nishapiga nazo picha. Unajikuta pisi kali eti kwenu matajiri, mbona ulikimbia bili? Ukiwa muongo atukupimi chongo, tatupeleka gombo uo. Nikajua gagari eti tukutane sheri, kumbe ana baiskeli.
Anajitaka mzee wa kanisa, kuni save lifetime, kumbe ananizuga. Ana mabwana kama tisa, yeah, oi, na daddy nishalipia bia, ananionesha pedi. Na daddy kamsevu daddy, kumbe wanashiaga kabedi.
Ukiwa muongo atukupimi chongo, tatupeleka gombo uo. Nikajua gagari eti tukutane sheri, kumbe ana baisi.